Magatungiswe uJesu Kristo ngegama lika yisebe nendodana nomoya ocwebileyo. Umusa kwenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu uYise. Ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Mhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yokuqala umphostoli Paulos ayibhalele uTimothe isahluko sesithupha iverse lesibili kuze kube yishumi nambili. Timotheu ndodana yami ethandekayo, fundisa lokhu ukuyale. Uma kukhona umuntu ofundisa okunye engavumelani namazwi asileyo enkosini yethu uJesu Kristo nemfundiso yokholo olulungileyo, lowo uzikhukhumeza engazilutho, uphethwe isifo sokuxabana nokuphikisana ngamazwi, izinto okuvela kuzo umona nenkani, nezithuko nokucabangela abanye okubi, nokuphambana kwabantu abanomqondo onakeleyo, abangase naqiniso, abacabanga ukuthi ukholo lubazuzisa okumhlaba. Yebo phela, ukholo luyinzuzo enkulu uma lukanye nokwenama ngengcosana umuntu anayo. Ngoba asifikanga nalutho kulomhlaba, kusobala ke futhi ukuthi singemuke nalutho. Uma sinokudla nezembatho maseneliswe yikho, ngokuba abafuna ukuceba behlelwa ukulingwa nogibe lukaSathane. Nesifiso eziningi ezilize ezilimazayo ezikhalakethelisa abantu eshweni lasebhubheni, ngoba ukuhahela imali kwimpande yakho konke okubi. Baningi abaphambuke ekukholweni ngokuyifisa, bazingenise ebuhlungwini obuhlabayo obuninginingi. Wena ke muntu kaNkulunkulu, balekela lezi zinto, okuthalele ukulunga, okukhonza uNkulunkulu, ukholo, uthando, ukubekezela, ubunene. Yelwa impi enhle yokholwa, ubambelele ekuphileni kwaphakade obizelwe kukho, owakuvuma phambi kofakazi abaningi. Ngiyithanda le nkonzo ethi fundisa lokhu ukuqonde. Uma kukhona ongavumelani namazwi enkosi yethu uJesu Kristo nemfundiso yokholo eyikhukhumeza, lowo muntu uphethwe isifo sokuxabana nokuphikisana. Ngiyayithanda le nkonzo, yangithusa ngoba ithi mina esikushumayelayo kubantu bakaNkulunkulu kuyahambisana nani nemfundiso kaNkulunkulu. esikubhalayo sikhuluma ngakho sithi kuvela ezwini uNkulunkulu yakwazi ukuyifakazela leyo nkulumo uthi namhlanje uPaulos meluleka uTimotheu uthi qaphela abantu abazofika nemfundiso engahamsani nezwi likaNkulunkulu. Yazi kubalulekile kwesinye isikhathi ekwenzeni kwethu izinto, ekukhulumeni kwethu izinto, ekubhekaneni ney'nkinga, ekushumayeleni kwethu, bese sibuza ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma ezwini lakhe, atho bhala kahle athi izwi lakhe lifana nesinkemba esibukhala inhlangothi zonke, atho bhala kahle athi izwi lakhe athi lingamadoda asiqondisayo, atho bhala kahle athi izwi lakhe athi linamandla okufundisa, athi izwi lakhe linamandla okululeka, athi izwi lakhe linamandla okuyala. Sesikhulume kangaka, sesishumayele kangaka, sesivusa amabandla angaka. Hey, koba buhlungu uma sikhulume okuphambene nezwi likaNkulunkulu. Koba buhlungu sesishumayele okuphambene nomncwele uNkulunkulu asibizele kukona. Umuzi umuntu wasemhlabeni athi uNkulunkulu uyabhekelelwa. Umuzi umuntu wasemhlabeni athi phela mina ngisiye uNkulunkulu. Hayi, inceku ikaNkulunkulu ngelinye ilanga uNkulunkulu uzosilahla ngecala. Thina namhlanje uPaulosi uTimotheu athi indodana yami athi kunezinto ongumele ukuba uzibonge, kunezinto okumele ukuba uyiqaphele. Athi unokuhla, unezembatho, yaneliseka. Khona inkonzo ebalulekile, inkonzo yokusutha, inkonzo yokwaneliseka, inkonzo yokwanela, inkonzo yokuthi sengisuthi. Ngoba mangiyibalekela le nkonzo ngingahlali kuyona, athi qaphela laba abafuna ukuceba, ngoba hleze bangenogibeni lokulingwa uSathane. Qaphela laba abafuna izinto engaphezulu, ngoba hleze bangene eshweni nasekubhubheni. Athi qaphela laba abahalela imali ngoba impande yakho konke okubi. Athi baningi abaphambuke ekukholweni ngokuyifisa lempilo. Ha, namhlanje iy'ngane zethu sezafuna i-soft life. Namhlanje iy'ngane zethu sezafuna izinto ezenzelwa zona. Hey, abanye babantwana bethu bathi bengena emshadweni umyeni wakhe akasamthinti kodwa uselala nesilwane ngoba ufuna i-soft life. Umyeni wakhe akasamthinti ngoba zonke lezi imali abanazo bayithole ngokulanda iy'lwane thizeni ezithi nazo ngizonika imali kodwa nami nginike nongokwami. Bangaka abantwana bethu abachithekelwa izisu ngoba lezi lwane ey'banikeza imali zifuna imphefumulo manje. Bangaka abantwana bethu abathwele Banga kabantwana bethu abaziwa ngeuthi bacebile baneyimali banakho konke kodwa bona uqobo lwabo bayalaza iqiniso abanakho akubanga isibusiso sikaNkulunkulu bakulande ngemithi bakulanda ngeyimali bakulanda ngeyigubhu bakulanda ngeyinyoka bakulanda ngamagundane bakulanda ngabafana bafuna i-soft life kodwa le soft life seyibaphendula igqila sebeyigqila zocansi emshadweni belala neyilwane ukuze bakwazi ukumaintaina i-standard abathi basifuna hawu thinamhlanje umphostoli Pawuli uthi qapheleni lenkonzo yokufuna ukuceba ongaka hey ngiyabasaba abantu abavedane bavumbuka esikhaleni bacebe wena owabona umlilo wamaphepha nkosi ehluphekeni kwami athi uDavide kubile ngicelayo ngangiphi inhlupheko hleze ngihambe ngiyontshontsha athi ungangiphi nengcebo enkulu hleze ngiphakame mhlawumbe bengithi namhlanje nkosi ngifundise ukusutha nkosi ngifundise ukwaneliseka ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele sikhanyisele sinika amandla negrasi yalayo ngegama likayise nendodana nomoya ocwebileyo amen. Oh,